Ekkitanol jenayol, inar hilninde ko kaefire. Latanoji tati sapoeji, latanoji no gase go, yarugo no gase nai. Assalamu alaikum mon sobirabe heditobe. Min kofni on be inde Allah jaumu salama giddo ko moy fama e do lawol gonga ko ngol o mabbiti e o mara salama gonduka be mako ha foroy min cewra ke lortaki amin hande ngam andin gon siriya lawol gonga ko der siriya men chakitika en gi'i noy adamu e hawwa ndaytori lawol Allah be nyamugo bendal lore lekkiki Allah hadi neddo mo Allah tagi do nandal mum subi tokkaago seydaanu ganyo Allah hidde ko Adamu e Hawwa ngada hakke be donno mata seyo wakkati Allah warata yillaago be nder jarne amma jontande be nani sawtu Allah be kultori be chemtitori be pondi bana be chudoto daaidum yeso Allah chakale e jarne amma Allah dabbiti Hawwa e Adamu wolwani be famtini be ko hakke tammi waddango be sarru nder duniyaaro fitina e torra gingille e gube nyau e maide ngam majum kadi diga nyande man ha warugo hande bawde maide don laamo ha do rutu adama bibbe adama fu ngam nirama hakke e be ndairama be sifa kalluka ko to dum fottanan en ko to dum fottanta en fu meden en don ndondi hali ka kirawo meden adamu domru wawata rimugo hunde nde anda wasugo sabida hakke ka kirawo men adamu en fu en daidama be hakke hakika albalawol hadata do jaumigol tan bana no hakke adamu sendimo be Allah non hakke men don senda en be Allah non bindi mbi'ata hakke nasi duniyaru ngam dalila neddo goto be hakke man maide bo nasti maide lati do yimbe fu ngam be fu be mbadi hakke be fu be mbadi ayibe be kebayte dungal ngal Allah annini hokkugo be amma junubaji mon chendi on be Allah moron hakkeji mon lati bana wirndallo hakkunde mako be modon ngam majum o nananta on kubarwol ngol welai nanego amma non ngol wai fakat gonga dum sitare engi ikadi hakke wala adamu artungol sendikala asli yimbe fu be Allah nyande nde adamu yabbi umrore Allah adamu e yimbe tammibe danyego fu ngudini lawol annora e be nasindir lawol nyibre ngalano fahin gedal ko tisalamu Allah bana ngenari hakke mabbe gedal mabbe donno be seydanu nangunodo be bana maccube mudum digam den man be mbawata tammago hunde ko nde nder ngendam dam to na won goles bawde hakke e kulol maide e nder dumare yangada bila kaka di nder yite duminge denan ngebe to bindi kadi no do kombol wuren tan en mabbanno deftere e boyen bojji chatudi bana kalkando nder mbela bila tammunde joltego to Allah mabbitaino lawol kisndam ngam hisnugo bibbe adama en kalkino ha foroy amma mangtore wodani Allah jawmirawo meden ngam bindi annaboyen timmiray be tariha hakke adamu Allah latido mawdo e hera hinnuyejo mabbiti dammugal kisndam ngam bibbe adama walde Allah wi'i ta kultore ngam mi waddani on kubarwol belngol ceynangol yimbe fu amma to hakke besdake mo ere Allah burtan besdago ngam Allah wangini mo ere mum ha yimbe fu kisa bana ko ekkitinoden Allah o cenido e ngam majum sey o hito hakke en Allah o adilijo e ngam majum o yejjititta hakke o hito to hakke fu kiita ka hakke jo hebata dum waade e sendode duminde be mako Allah wailatako kitaji mako bo ngailatako amma hande en puddan jangugo nder bindi ha paamen bana noy Allah cenido wadi taskara hisnugo hakke jo diga kiita ka en paaman no Allah kam na o cenido tan amma o hera hinnuyejo bo Allah kiito men yidi wartugo kisnu omen Hande e ndaran bana noy nyalaade ndende Adamu e Hawwa mbadi hakke, Allah fuddiri wangingo taskara mum bootka ngam hisnugo hakke en. Tokkitinen ma jangugo nder Tawreta, nder deftere laatanoji ngam haa keɓen paamen kubaruwol belgol ngol. En jangana fasluwol tati, aya sappo e jowi. Allah wi'i, Saydanu moɗonno nder mboodi, mi waɗan konnaagu hakkunde ma e debbo, hakkunde daygol ma e daygol maako. O fusan ma hoore e an bo a ngatan mo teppere. Ayaare sande nde woodi gongaji ɗuɗɗi luggudi e marɗi saman ɗi Annabo en tammi fasitirgo yeeso seɗɗa. Ni ndammitinirten ayaare nde, Allah fuɗɗi hollugo bana noy kisnowo tammiɗo rimɗingo ɓiɓɓe Adamu digam bawɗe Saydanu wardata nder duniyaaru. Ɗum ayaare artunde wiigo garki hakkundejo ceniiɗo. Nder ayaare nde en jangan gongaji nayi darandi hakkundejo mo Allah iini. Aran, koma gonga arana, woni Allah wiino hakkundejo o dañeteeɗo diga paayo debbo tan, wato digam budurwaajo. Ko moye men woodi saaro en ɗiɗo, gooto gorko, gooto debbo. Amma kadi hakkundejo tammiɗo wargo dañeteeɗo digam debbo tan be baawre Allah. O marata baaba mo lesdi. Kisnowo duniyaaru ndu fotay wona nder daygol Adamu, ngam kala ko iwata digam Adamu fuu ɗon be suɓaɓre hakke. Kisnowo hakke en haani iwa diga Allah mo asama. Nden ko arteten faamugo her ayaara nde, no Allah iini dimɗinowo ceniiɗo tammiɗo laataago digam daygol debbo, amma naa her daygol gorko. Nden woodi hunde wonde nde Allah andini fahin nyande nde Adamu e Hawwa ngaɗi hakke, ko laarani cottowo garanɗo. Allah wi'ino Saydanu tammi ŋatugo mo teppere. Bana ni Allah wi'i Saydanu e tokkiiɓe mo fuu tammi mbarugo kisnowo nelaaɗo mo Allah. Nder ekkitinolji garanɗi en tammi laarugo no Annabo en fuu mbaɗi Annabaku kisnowo o yaran bone hedi Saydanu, e o tammi maayugo bana kirsetenga ittanga hakke, kanko laatiiɗo adiliijo ngam men hakke en. Dimɗinowo o yerdi maayki ɓe anniya ngam hisnugo hakke en diga hakke maɓɓe, waato waade. Tatabum, amma Allah wiino fahin haa Saydanu hunde feere ko laarani cottowo tammiiɗo warugo nder duuniyaaru. Allah wi'i Saydanu diga nder mboodino cottowo o tammi namugo hoore maako. Ɗum laatino kubaruwol kallungol ngam Saydanu, amma ɗum kubaruwol belngol ngam men yiɗɓe rimɗineego fuu digam baawɗe Saydanu. Allah andinino kisnowo duniyaaru tammi nattingo kuuɗe Iblisa e rimɗinan ɓiɓɓe Adama diga maccungaaku hakke. Nayaɓum, haa timmoode nder ayaare nde, Allah andinino asli ɗiɗi tammiiɗi laataago nder duniyaaru ndu. Ummatoore Saydanu e ummatoore Allah. Ummatoore Saydanu ɗum ɓen saliiɓe nuɗɗingo wolde Allah. Ummatoore Allah bo ɗum ɓen nuɗɗinanɓe Allah e jo'inanɓe hoolaare muuɗum dow dimɗinowo iinanaaɗo en. Nden nyande nde Adamu e Hawwa ngaɗi hakke, en keɓtino Allah fuɗɗi andingo taskara muuɗum boɗka ngam sottugo hakke en. Nder siriyaaji min yeesoji seɗɗa en ndaran bana noy Annabo en Allah fuu andiniri garki kisnowo ceniiɗo o tammiiɗo rimɗingo hakke en diga juuɗe Iblisa. To ni ko min ekkitini jonta ɗo laaɓay tawo nder hakkilo mon, taa ɗum humpina on. Ngam to en ɗon njaha yeeso nder jangde men tokkindirnde, nden ko ɗum e fuu tammi laaɓugo, taa ngejjitee bandol wolof en be seese ɓe nangirta waandu nder fitooru e munyando ɗuɗɗum dow ɓundu ɓe tammi hokkugo cafgal.
On ɗon ndena haa ɓundu ndu wolde Allah na?
Boɗɗum, Allah wi'i, to a ɗaɓɓiti hikma bana cardi, a tefi ka bana ndesaaje nyukkiiɗe, nden kam a faaman ko woni kulol jawmiraawo, a heɓan anndal Allah. Jonta min ngiɗi timmitingo jangde fasluwol tataɓol nder deftere Tawreta arandeere, binndi ɗon mbi'a, Allah jawmiraawo waɗani Adamu e debbo maako kolte lare ɓorniiɓe. O wi'i, nda neɗɗo laati bana goto amin, o andi ko woni boɗɗum e kalluɗum, amma mi yiɗa o forta jungo maako, o ho'a ɓiɓɓe lekki ngendam, o nyama, o yeeɗa ha foroy. Ngam majum Allah jawmirawo wurtinimo jarne adnin ha o rema lesdi ndi o ho'ano ha muɗum. O riwimo, o darni keruba'en ko mala'ika'en ha funange jarne adnin be kafa hiɗelkanki bana ɗemgal yiite, ngam aynugo lawol lekki ngendam. Nda no fasluwol tataɓol man timmiri, amma hidde ko timminen hande woodi gotum malla hunde woore handu nde laɓɓinego. Aran kam bindiɗon mbiya Allah jawmirawo waɗani Adamu e Hawwa kolte lare, nden o ɓorni ɓe. Kadi on ciftori ko Adamu e Hawwa ngaɗino yaake nde ɓe nyami lekkina, ɓe ngaɗino kolte be haako ibbo ɓe taadi ko, ɓe ngaɗi ɗum ngam suudugo al'aura maɓɓe yeeso Allah. Allah gerdiɗo limce ɗe ɓe ngaɗi be hoore maɓɓe na, wato kolte ɗe ɓe kolte ɗe haakoji? A'a. E ngam ɗume Allah jaɓayi kolte ɗe ɓe ngaɗi be ko'e maɓɓe? Ngam Allah yiɗino jangingo Adamu e Hawwa o laati timmiɗiɗɗo, e o yerdatako kuuɗe neɗɗo ɗe laataki timmiɗiɗɗe. Dow irin man nda ko bindi mbi'ata, en fuu en laati bana soɓɓe, gongaku amin nandi be limce tunwuɗe. Amma Allah waɗi huunde feere suudande semtende Adamu e Hawwa, e o holli ɓe yiide maako. Allah mbari dabbaji, o ɓoliɗi e o waɗi kolte ngam Adamu e Hawwa, nden o ɓorni ɓe diga sadaka dabbaji. Allah yiɗi famtingo neɗɗo no ngenaari hakke ɗum mayde, e nden wala yaafuye hakkeji sonato ƴiƴam rufi. En mbawata linciten ɗum fuu hande, kanjum doka Allah cenika jangini, wala yafuye hakkeji sonato ƴiƴam rufi, sei ngenaari hakke yoɓe e ngenaari hakke ɗum mayde. Allah foti yaafo hakkeji ɗinɗi ɓe cotti be ƴiƴam almasihu tan, sei laɓɗo mo wala feluyere maya battudi pelaɗo. Ɗum dalilawol gotol ngol o yaforto hakke en nde o gongajo. Kanjum waɗi Allah fuɗɗi hollugo sadaka dabbaji, ngam siftinorgo hakke en no kiita aybe ɗum mayde. Sadaka dabbaji ɗon andinano garki dimɗinowo ceniɗo tammiɗo warugo nder duniyaro rufa ƴiƴam mum, ngam yoɓango ɓiɓɓe Adama nyamande hakke maɓɓe. En ekkititto jurdo majum ni seɗɗa, amma hande ciftoren mano Allah ilni ƴiƴam dabbaji ngam suddugo semtende Adamu e Hawwa. Ɓawo majum Allah farti Adamu e Hawwa diga jarne annin, e o jo'ini malaikajo jogiɗo kafa hiɗelkanki ngam o ayna lekki ngendam gonki nder jarne. Adamu e Hawwa cuɓino lawol mayde, ɓe ceyortako fahin barkaji gonɗi nder jarne annin. E en gino Allah fartiri Azazilu bana wi'ugo sheidanu, o daytinimo ngam o soɓi. E kaddo hande en gi'ino Allah fartiri Adamu e Hawwa dalila hakke maɓɓe. Allah o ceniɗo, dole o wurtina coɓɗum pat. Nden ya sobiraɓe heɗitoɓe, mandoɗen ma numoji ɗiɗi ɗi. Numol aranol woni Allah o adilijo, o muyanta hakke sam, ngam man o hiiti Adamu e Hawwa o farti ɓe diga jarne. Numol ɗiɗawol woni Allah o hera hinnuyejo, Adamu e Hawwa kanda nayno hinnuye Allah sam, ko ɓe kandanno ɗum kiita Allah. Amma Allah yiɗa yimɓe kalka, ngam man o ini kisnowo tammiɗo wurtingo hakke en diga bawɗe nyibre seydanu, e nastinaɓe nder jaygol laamu Allah. Sobiraɓe, ta haala ka sakla on, hinnuye Allah wawata dartago adilaku maako. Ɗiɗorjum fuu sey huuda. Nder ekkitinolji men garandi, en gi'an be laaɓɗum noye Allah sappinirta enɗam ha hakke en bila yeddugo adilaku muɗum. Ya heɗitoɓe, ɗum laatino siriya mon ka lawol gongako. Min gewti be mon hande ka inaare wonde nde Allah waɗi digam nyande Adamu e Hawwa dayti lawol maako. Min getti on be keɗitaaki, min ɗon nodda on jalɗiron ha siriya yeeso ha. En tammi ekkitago hawtade tariha ɓiɓɓe Adamu ɗiɗo artuɓe, wato Kayinu e Habila. Allah barkiɗina on e o hokka on bawɗe numugo dow ko bindi mbi'ata. Amma to hakke ɓesdake, mo'ere Allah ɓurtan ɓesdago.